bukede obudde we bukede mikwano kwe kusonga nzize mbaletera olugambo anti olwo mmaze okusonda kyokka nze munyiye bwe mba mbabuulira abamu mukuyita kuyomba tinno kasozi muyombi lwaki atukuba ebiwenge obwote kuba kuyomba kubeera buganzi nze nnumba zimbazimba abange muyigo okuyamba sirimba muyigo okuyamba era kyekisaana mu nsi wadde ng'olina lubiya ekiseera kyerituuka bwe n'ojulirira bw'oba tomanyi kuyamba ebyo ebyokutuulatuula olw'okuba omugagga mwatuusanya obifeeko omanye ng'obuzibu munno okwagudde mukama alikuwa emirembe mutaagala kuyamba bandeekera omulambo neetuuya n'akatuuyo kitange bwe yafa ebirango n'ebituuka nga biibika omugenzi motoka n'engikwata mazima sirudde nze nneekubye ebukunja bwe ntuuka mu bukunja abantu b'okukyalo nasanga abali mu lumbe ne bandaga nti baalumiddwa kate emimitima egyabwe baali mu nseko bunno obawonye ekigwagwa ekitalotalo ekyo ekitaagala kuziika ku bantu kisawa munana kitaffe tumuziika abantu kwe kugenda ne ndowooza nti oba bamala kulya essaawa ne zituuka okumagamaga nga nze siraba abaziisi ziizo zikoonye mwenda ne ndowooza nti nooba bakereye naye nekyakuba ekikwe y'oyo omulirwana nze gwe nnasanga mu luguudo era nga ye yantegeeza nti nooba olinda abantu si bakuziika munno nga nfunya mugongo genda kubuulira aba abatukula abaziisi tufunewo obusimbi ffe tubuwa abaziisi abataka b'okukyalo ne balyoka bajja era bajja n'abukambwe temutuzanyisanga temukula abaziisi yemwe muyina okuziika mulyoke mumanye ti okufa tekuba kumu ne tutuuya n'obutuuyo ezitonya zetukumba besimbye ku mulambo kusitula omulambo ng'abantu ababiri ye bassebo tunaagasa ki abange muyiga okuyamba kitaffe teyali muyambi naye nno yaleka omuteeru fe abataayina taabu okubonaabona era twamala kugatta abantu b'okukyalo bakkiriza okuziika ffe twamuziika kwemu era n'olumbe sirimba lwabula abatuuze nga buli amala okuziika awoza kimu nti n'obudde bumpiseeko kuyamba nze nkuyita mugwagwa oyinza okuyita ku muntu oluusi ngawo oba omwana gwe muzaala gwe mmotoka yakoonye gwe bw'olaba abakuŋŋaanyo bayita abakwagwa nti oba abaagala ki mazima olw'okuba mu bwangu totuuka ku mulambo bw'otuuka ewuwo ebirango n'ebituuka nti omwana wo yafudde neweebuuza ekimuse anti emmotoka yakoonye mazima awulira okuswala yoli kwe walisi abantu weba kunganyo kaita kajanja abange kane ko lugambo ate sawa zifiseko ade wamwe demufumbye